iyadoo ay maalmo kooban ka harsan tahay maalmaha ciidul fitriga ayaa waxaa magaalada baydhabo laga dareemayaa mashquul badan oo dadka ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidda. Goobaha mashquulka ugu badan laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah carwooyinka, foornooyinka buskudka lagu dubay, iyo suuqyada magaalada, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga dukaameysanaya. Markaad dhex socotid bartamaha magaalada, waxaa ishaadu qabanaysaa dad si raxan raxana u socda iyo kuwo kali kali u socda. Haba ugu badnaato xilliga habeenkii ah si ay u dukaameystaan iyaga iyo caruurtooda. Maalmaha ciidda oo ah maalin ummadda muslimka ku weyn, qaar ka mid a ganacsatada magaalada ayaa ka warbixiyey farqiga u dhexeeya ciiddan iyo ciidii hore.
Bismillah, awana ilaahay mahadnagaana ciidan maasintihana boqotaykisihana boqotay magaagena may baleeray Cabdulrahiif Maxamed Axmed, xaruntiisahana boqoteen may buu caruur salaam fashio. Wallaahi horta ciidde isku mid layo, inkastoo iyo dhan wada farxad jeerta, laakiin suuqa kayashal dugan ciidogii hore may buwaa sacdoo marki lahaa deer dharka walkashaal baajari, laakiin had ciidan mayba dareemayne weli intii oo lanku dhammaana dadkii weli sii socota in edeegowsho. Mayba lahaa intii hore waxaan diiri doonaa caruur salaam fashion oo noon inka edeegi doona gacmo furan iyo weji furan.
Ciidanka dhowo magaaga balaray Cabdimaalik Amiin Aadan. Arwadan kasoon way balaarayha arwa aalan siisii maragaytan way bagataal masaajidka jaama dhinaga oo kabaamiina agtis walaahi iidii hore iidan siisii maragaytan iidan shal duwanta marba markii ku dambeytay magaalada way leera kurantii oo dadka wargadashadii oo ama si iidiin iska diyaarayaan iyo sii ziyaadaasa maana maadaama xilligii hore lakuyaaba magaalada antii oo shantadeema ama lamis iid walangada hata taarik soon bilowshay ilaa haddaba magaalada maybuwa iidan shidanta. Way fariigaan diray intii oo hadhowaadan maybuwa arksho ayuno kamiis walihambahdinnna maybuwa an helaana hadhowaana ay taa lamaantiyo gemdhamissiin baragaytan magaalada yaaba subshiday lahata weybo lakuyaaba dadka badanaa dharkanti ogiin hobi kinkooyin hataa maybuwa saasta gaymana iska dhibne gemdhisbilaaranga jarada magaalada dhanbata maybuwa sidii hortimee
ku dhow anagoo magaaya waa xuseen muhtar xasan naana stalin kasoo xuseen araash lankinkuurayo magaalada baydhow haraash kasheeniya aha tagisiin baargahaytan waakay iibsaytiilana iibtangalana iibi kalena sihilana kasoo horjeedka masaajidka baydhow iyo tisbaryaad maasha allah iidan ilaa ilisa ilaa itu usaami ilmi shaqaysadaayn iidogii hore way waaye maqradii baarado jarnimaha wallahi ni horta sadar muu su-aal ku dhon tusaale ahaan sugaankaada suuga magaalada wali la gadaay toddoba doora siiye doorar la gadaay unoonayto in kadanayna dadweynaha baydhow miyay ka sii rogan gobolka mbay shan doorar bisa ka sii hayn saakooyinkii inka qaali sinaay adii bargaayt waa asmo waay saakadan hadda shan doorar bisa gadaayn iyo isku jeebiya maal galab jadhan buwadeed dadweynahanan kadanayaayn insha allah
timaadna maybu aha macaamiilkii mahaye maridii usuwaayay intii aan kambiirna meelooysan argaya intii aan kambiirna ganacsi yeer markii sufuraayaa kambiiri anin hatana kooyahin intiaan maybu aha maraada dharkii iidi intian lagu gadada yaan kooyay meeli isiinba argaaytan wali laga gadaay argaaytan iidu maybu aha meeraadee iidi hore iidu eeda fardhugiinga dhexey walaahi mayba lahaa meeraay ada tima kumooga keen tima kooyaa lahaa weli maybu aha meeraay ada fari meeraay ada dadki bulsha markaan arag mee hakiir geliyay haddii intaan jeeda meera dharha gadaan eran hawada meesheenay tima sheene